Sajoyo wa akavuyo kalyawo buli omwavumu katomera munne batuka n'okumpita omuzimu mu kaseera kanakaganayo kyani kale mu kuwanja kw'okunji ncoboli jiningira tuteese n'amasanyalaza gagenze wekatira okulaba ebintu webituuse genda okuboleka obwanga nga bali bwereere nga n'ensonyi zibeki yangubanendiisa nga mutunze munnange n'amasanyalaze ganyama sengeyo byenfuma oluusi nali nsazewaate bombi bagende bwereere bwe nalaba tekinnyambe ne malagale kamukama libasajja I got it.